Aruba Soul Singer, hit maker number one. Yeah. Lockdown, quarantine, COVID-19. Yeah. Sawa ya kaunga, 7 a.m. sawa ya kuzunga. Other say at home, me I have to kuzunga. Nawe kwa hivyo na mpadeyo wachiri ya kakaga. Karantini yo ya kaye, eneo lockdown ubachari ya tamye. Nzene girlfriend ya nchaye, vizibuni na winji mwana tula ukarire. Egulo na sise kwa mpute stomaka, ngani nugu ya chibibi change kudata. Uchagala ku WhatsApping na Snapchatting, ngatenda kola chini nsuwa nsuri injara. Mandi yao nefu na kasimu, ukuviwa shamimu mwa ya gala za ice cream. Konze tambula u, ejezo zichime, ngo mogezi wabera, ngani na chembala ate. Waisemeka shamimu na atuka, kaskati esaze kali kenye na kamutuka. Konze reromu na kuwakufa, nemu isa upaka mumasuka. Tulimu lockdown all over Uganda. Aveyo lockdown moji ulira. Eno lockdown yatambye. Romance kiss mbye batu gaembi tandika. Social distance te walinga wimanye vyo mburiri. Ngendo kewera kusawo nga ziri na sawa biri. Kutunola kubali nga shamimu talimu buriri. Waise mbali nintaniko kwesi ya mula. Nga zina mpuri ya nina mwechi suja suja. Konzo no demo tabanga ya size disease. Ya size kwesi unachi COVID-19. Oro kutio kunji mwana na stay in that home. Nesara u mwana mbelemu karantini. Nga mwefune namba isu mkubila bevuli ovlamu. Uwanku wende mwana basanze ndi positive. Bino biru mana ye mwana tu very strong. Divided we can avoid the spread. Kanjira mbele ni mwana mkarantini. Mwekume, babuladi. Andave la kushamima mgame tabe la mini. Agende mkarantini tasasa nyatizizi. Tusigale waka, tu very mkarantini. Tetufuna chidizizi. Tulimu lockdown all over Uganda. Lockdown mujulira. Aruba Soul Singer say so. Yeah. Tulimu lockdown all over Uganda. Tulimu lockdown. Yeka ambuze. Lockdown iyo mujulira. Tuja tulinda kecho de soke chigweo. Auno lockdown ija kumareveo. Esaza kafisi manjite wakusanga waweru. Tuwekume wa blood. Beast by sand on this one.